Yeah, this is HCL ENC Cypher 3 Reloaded. Yeah, Richie.
Wanabeba vichwa na kwa game ya hip hop wana certificate of participation kijua kwa shurapa baba yao. I'm so royal kushinda the media enye inadai na offer the royal services. Jia mesikia amekubali mini nzi. I'm the hip hop pioneer. Nini mnaniambia wali nifaitia maumau ndio mpate kunisikia. Kiu ya hip hop atukatina kiu FM ni hibit moja kali ya richiwa ATL. Akili zenyu aim tatu jinge na wasengenya nita hip hop kudita kutoka ATL place. Ideas to sell place. Walo komitia mza hip hop wanafungiwa kwa selu inja uruma bear. Nimekuja kustage na uwezo wa kuspeed hadi mzazi wili M ana T na PF kuniuliza is vipi when you excel na unatoka mashariki ni kadai nini kwa su natoka magharibi.
Yo wanastaga slow motion ni kama wameswaloma D5. Wanajipa kama lotion ni kama R&B diva. Makeups juu ya camera wanadai vida. Hawana content wako flat kano vida. Na kuza usani kama Willie M. Tuva. Na kudunga ear stars ka Willie M. Utunga. Usiwai shanga mashahiri mi utunga. Junaifanya chapando ni bei mtu unga. Hini so sick ni mejam kama wola lo. Mbachu ndo sina kitu whisky na sina do. Option ni mebaki saini overdose panado. Kika juu ya pharmacy mina on dawano. Sile vitu miu do scientifically physics. Skills niko nazo na zitrust kama instinct. Sina time na dying water juu mzeya niko business. Kitu plani dani ya system nikizidrop kama ish.
Na shukuru ATL kunipai fursa. At least ni washo mi nitakituza. Kipaji mola wangu mia menituza. Wakienda kwa giza mini kwa mwangaza. Wakijari kuni block me na chomoza. Wakishika nguo zangu mkoni na teleza. Mkali wa mistari na ingia kama skari. Mimi niko gangari yani mambo yako shwari. Japo misi na gari mimi siwezi wali. Mimi siwezi wali. Mimi siwezi wali.
Yeah.
Punchlines kibao flow bila cut off. Why BC the rapper niko heavy wear kalu. ATL, this is what we do. You better watch it where we be going. Everywhere they talk about us, you better get what we mean by this.
Yeah, I'm Quan, AK number one. Lighter than a feather, shoe or leather. Swagger so bright though, even need a shower. Woke up in the morning and I step up to the studio. Life was a dream, now I live it so reality. Niggas cheat, check me, got no time, so I check. Life is performance, so don't ever rehearse it. Listen to the rest so you could be wise at it. Smoky from a gutter, blazing on a sofa. Used to call for some offers, now I'm making offer. Used to grind all alone, now I'm balling out of frame. Used to clean on the rain, now I do it on jacuzzi. Too so many patches. Now I'm on my feet again. My greatest desire, live as a king.
The best, me, leader others follow. Wanna take the oath fear, nothing like a bubble. I swear that I always do tracks, the wheel top. I shit it like crazy, tight like first fuck, oh gosh. Hey, coming from the top, Lord given heaven. Set why I'm dropping like it's not a kid from the coast. Burning hot, come my toast. I wanna stick to the charts, come my wall on a poster. I mean poster on a wall. Got this lady screaming out, come my demo. Na ball push push ebuni mbie girl or a boy ni my twins ni makosa yangu manze ni ya grind. Dopest in the game marijuana style so neat how bad I wanna chana up in the air varas be the name how wengine cheerleaders mimi ndiyo game.
Punch let's keep out punch 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 yo punch let's keep out punch 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 let's keep out.